angazi ukuthi ngishaya kanjani manje.
Hayi, ala bona.
Mara ngizoyenzela.
Angazi
kodwa
hayi, hayi. Kodwa
isekudlalile.
Okay,
amanzi amancane. Yo yo yo.
Bathi bathi.
Asami ngashe.
Angazi ukuthi
angazi man.
Angazi kanjani?
Angazi kanjani?
Kodwa ngizoyenzela.
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 Angazi kanjani?
Angazi ukuthi kodwa ngizoyenze kodwa ngizoyenze
I'm so yense. I'm so yense. Uyazi bathi, uthi uzozenza.